wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ka digtay in Shiinuhu hadda uu haysto in ka badan 400 oo madaxyada nukleerka xambaara, taasoo laba jibaartay hubka nukleerka laba sano gudahood. Warbixintan oo ay qortay Carla Bob oo ka tirsan V O A waxa inala socodsiinaysa Zaara Cabdixamed.
Dardargelinta iyo ballaarinta nukliyeerka ee Shiinaha ayaa laga yaabaa inay awood u siiso Beijing inay soo saarto keed dhan 1500 oo madaxyada dagaalka nukliyeerka ah marka la gaaro sanadka 2035 sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo lagu eegay awoodda military ee Shiinaha. Warbixintaasi oo la siiyay Kongareska ayaa la daabacay talaadadii toddobaadkan. Ciidamada gaarka ee gantaalada ee xoreynta dadka loo yaqaano ayaa bilaabay tijaabada ku dhawaad 135 gantaal oo kuwa balaastikada ah oo loogu talagalay tijaabin iyo sidoo kale tababaro soo bilowday sanadkii 2022. Waa tiro ka badan ayaa lagu yiri warbixinta adduunka oo dhan marka la isku daro marka laga reebo shaqaalaha gantaalada balaastiga ee aagaga dagaalka jooga. Sida lagu sheegay warbixintan waxaa kale oo Shiinaha dardargelin ku wadaan ayaa la yiri dhismaha 3 garoon oo keyd ah gantaalada balaastiga ay ugu talagaleen gaar ahaan kuwa qaaradaha isaga kala goosha kaasi oo ka koobnaan doona ugu yaraan 300 oo keyd oo cusub. Warbixinta Pentagonka ayaa lagu saleeyay macluumaad ku saabsan awoodda militariga ee Shiinaha oo la aruurinayay ilaa iyo sanadkii ina dhaafay bishii December, laakiinse sidoo kale to waxaa la tiriyay dhacdooyin waaweyn oo qaarkood dhacay sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022 ee sii dhammaanaya oo ay ku jiraan ayaa la yiri. Dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo guddoomiyaha aqalka Nancy Pelosi oo booqashadeedii Taiwan bishii Agoosto sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka la qashqashaaday. Sida warbixinta Pentagonka ay sheegtay iyadoo soo xigareysa khubarada militariga, tirada nabadgelyo la'aan iyo xirfad xumo ku dhisan ee ciidamada Shiinaha ay ku hayaan militariga Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka ayaa sii kordhaysa gaar ahaan waddanka Australia. Talaadadii Shiinuhu waxa uu sheegay in ay dabagal ku sameeyeen oo ay soo ceeriyeen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay biyaha ku dhow jasiiradda Spratly ee badda koonfurta Shiinaha. Beijing waxa ay tixgelisaa in inta badan baddeeda kheyraadka hodanka ku ah ay iyadu ilaaliso, inkastoo ay sheegareyso dhul aysan lahayn oo kale waxayna abuurtay ayaa la yiri 400 hektar oo jasiirada macmal ah si ay markaasi u sheegato dhul aysan lahayn oo xagga biyaha ah. Warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa saraakiil lagu wareysto sarsare waxa ay qireen awoodda Shiinaha. Asagoo V O A da kala hadlayay Pentagonka horaantii bishii November, General Mark Miller oo ah guddoomiyaha taliyaasha guud ee shaqaalaha waxa uu yiri Shiinuhu waa hal waddan oo halkaasi jooga oo juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaanba awood u leh inuu caqabad weyn ku noqdo Mareykanka. Waxaa kaleeto intaas ku daray in Shiinaha uu doonayo inuu yeesho ciidamo u sameysan adduunka marka la gaaro. Waxaa kaleeto intaas ku daray in Shiinaha uu rabo in uu yeesho ciidamada ugu sarreeya adduunka marka la gaaro sanadka 2049, waxaana horumar ay ka sameysay dhanka internetka, hawada sare, dhulka, badda iyo sidoo kaleeto mukhaabaraadka, balse waxaa carabka uu ku adkeeyay in militariga Mareykanku uu sar u ogolaan doonin in militariga Shiinaha uu ka saro maro marna.